¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Yes, please! ¡Escuchamos una! ¡Cay! ¡Ay! ¡Sabe, güey! ¡Ay! Ay, buena mani. Ay. Ay, mani. Ufuna ukwenzani isikobo khani? Uyangibheka, mathi ufuna imali. Uyangijonga, mathi ufuna mina. Isiphithiphithi samakhilomitha. Ake ufuna ukwenzani isikobo khani? Uyangibheka, mathi ufuna imali. Uyangijonga, mathi ufuna mina. Isiphithiphithi samakhilomitha. Ey, ungijongile boma rastaf. Ufuna ukungishaya boma rastaf. Ngimbhekile, anginandaba. Mangisuka lapho mangestrada, ayi ungijongile boma rafraf. Ufuna ukungishaya boma rafraf. Ngimbhekile anginandaba. Mangisuka lapho mangestrada mani. Ayi noma ungangibheka mina ngeke ungithole. Sengishajiwe last week mina sengishaji. Ayi yini inkinga yakho? Ayi wena mani. Ayi yini inkinga yakho? Kusindo mani. Ayi 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 wena mani. Ayi wena mani. Ay, noma ungangibheka mina ngeke ungithole. Sengishajiwe last week mina sengishaji. Ay, yini inkinga yakho? Ay, wena mani.
Ay, wena mani.
Ay, yini inkinga yakho?
Hoy,
athini mani?
Ay,
ufuna ukwenzani isikobo khani? Uyangibheka mathi ufuna imali. Uyangijonga mathi ufuna mina. Isiphithiphithi samakhilomitha. Ake ufuna ukwenzani isikobo khani? Uyangibheka mathi ufuna imali. Uyangijonga mathi ufuna mina. Isiphithiphithi samakhilomitha. Ey,
kubanzima kunanzima. Ama nice guys athi kinagwila. Uthi ufuna ikhisikali isingithe. Ama cash cash funa fana kinagwila. Kubanzima mani kunanzima. Ama nice guys athi